Me va y felicita. Je t'aimerai jusqu'à mes morts.
Logo on the
Niko na puna patwa mawenge Kinigusa na kuwa kabwege Mkali umenikata kiwembe Ahua Kwengine kwa nani niende Sisi tosha nilisha usembe So niamini baby Acha wao dharau Eti siku ntakusahau Nia yao niteme Eti sikupende We wangu wangala Umewapiga bao Najihisi sugar baby Shida zako nizi bebe You are numero uno
Let you down, even when you're not around I'll always keep it grounded, baby Sweet melanin, my chocolate tea Adrenaline, ever genuine Right for me, they are irrelevant I'm what to prove, all I can be on So get calibre, baby Oh, and I mean, come on, man Need the energy Oh, need the energy
Acha wao dara Eti siku ntakusa Kupende, we wangu wangala Umewapiga ba Najihisi sugar baby Shida zako nizi bebe You are numero uno Fika Mungu wala tukudhani Sijako wa tayari nisha kupenda mami